Cash Records Production.
Mr. Kazaman, Stajon, the boy Kazamani, aka Hito, can you rap? Gonna fish a mwe, okero na kumenya, le mwene kafe kiuti, mishishinga mwenye. Ero ni ishuwe pari ni pasande, ofindo anja sike, okwate pasande. Na tido enande mala, nanguni salamu bapene kutuala. Yaba, shida tinyoko lando, kusanja suka mufiat, wete poshinga. Kanshiri bitai, ha, kwete poshinga. Ero na ruba nat last, ha, kwete po. Na tido enande mala, nanguni salamu bapene kutuala. Yaba, shida tinyoko lando, kusanja suka mufiat, kwete poshinga. Kanshiri bitai. Quite a pushing. Ero na Roman at last.
AKA. Ha. Quite a pop.
Wali du chelo ronish na wuka. Tse iske pakoneo. Ish te kofwa koksa kumanye kelo. Silimu wafuka. Na kumabo koni ishi baibo na vik. Chap chap boy manifest na litans. Cash that no kupuisha. Tu wali quite a fuck. Debele idi ashi dea vak. Koko quite a pushing. Aumfwe po felak. Elo na stack. Ero nishi mutumba. Mudife ya fwa. Kafigero fia so. Kuwa kuka. Palast we gai. Chakusangusha na kuka.
Zone.
Gana pisha mweo kero na kumenya. Le mwene kafe kiuti mishishinga mwenye. Ero ni ishuwe pari ni pasande. Ofindo anja sike okwate pasande. Na tido enande mala. Nanguni salamu bapene kutuala. Yaba, shida tinyoko lando. Kusanja suka mufiat, kwete poshinga. Kanshiri bitai. Ha, kwete poshinga. Ero na rubana at last. Ha, kwete po. Na tilo enande mala. Nanguni salamu bapene kutuala. Yaba, shida tinyoko lando. Kusanja suka mufiat, kwete poshinga. Kanshiri bitai.
The boy Kazaman,
kwete poshinga. Ero na rubana at last. Kwete po.
Jelo taka ena iwe kanshama shatenga. Wachi mwana ni chapo taika dadata. Tengwa na bagai paria paka watenga. Wachipera mura ni chapo wachileta. Chari loe shete nagu punda tati ponte. Tifuwa fiwa mura wote nangu watu datenga. Pari fiwa mura ni chapo tipi ya piti. Batiku bakia wala fenta we data. Wanda boy patari kupapata. Tigelo tao yo kanshata mwastata. Uleti ni dachi we wole kwata. Kanshibulu ele we wole kwata.
Gana pisha mweo kero na kumenya. Le mwene kafe kiuti mishishinga mwenye. Ero ni ishuwe pari ni pasande. Ofindo anja sike okwate pasande. Na tido enande mala. Nanguni salamu bapene kutuala. Yaba, shida tinyoko lando. Kusanja suka mufiat, kwete poshinga. Kanshiri bitai. Ha, kwete poshinga. Ero na rubana at last. Ha, kwete po. Na tilo enande mala. Nanguni salamu bapene kutuala. Yaba, shida tinyoko lando. Kusanja suka mufiat, kwete poshinga.
The majority is
Kanshiri bitai.
Stajon,
kwete poshinga.
Ito
na rubana at last.
Yeah. Listen,
kwete po.
Na letolo mama hipo na booty,
booty.
Na fimbo pa menso na beauty,
beauty.
Nevela pana la ingila duty. Ni baska na footy na footy. Na bafiashi na laya mbebe. Njebele mwe bafiashi nisanga baby. Ifya vushimbe na fisha story na fisha. Kashi chava fiachive baby. Kusanje batu kwete po shinganga. Moto kayobe wichinga shinganga. Natumi na Kazomani njebele chamu pola. So hapa na futa na chinamba.
Hito.
Gana pisha mweo kero na kumenya. Le mwene kafe kiuti mishishinga mwenye. Ero ni ishuwe pari ni pasande. Ofindo anja sike okwate pasande. Na tido enande mala. Nanguni salamu bapene kutuala. Yaba, shida tinyoko lando. Kusanja suka mufiat, kwete poshinga. Kanshiri bitai. Ha, kwete poshinga. Ero na rubana at last. Ha, kwete po. Na tilo enande mala. Nanguni salamu bapene kutuala. Yaba, shida tinyoko lando. Kusanja suka mufiat, kwete poshinga. Kanshiri bitai. Ha, kwete poshinga. Ero na rubana at last. Ha, kwete po.
Chale ori atishai. Danji,
iwe kwete poshinga. Kinikacha I see you.
Hey boy, gangsta on this one.
Mbia zazai.
Nukulanga. Tinti ino Koloko Nazesco Atisha
Atisha
Atisha. The boy Kazomani aka Kenny Rob Star John.
Exclusive from Pink Lab
to the power. Lona Diesel.
Cash Records Production. Production.
I'm gonna win up. You are quick to pushing.
Yeah,
it's quick to pushing.
It's DJ Madrigal.